Wiki inaanza, natafuta kubambia Tola maganza, ukiniona ofaya bia. Nimewapanga mademu, utazani natania. Ninavyojua kuendo, upole kangamia.
Siongekewa, wenyewe wananilewa. Ama laba nyota lopewa, ndo maana wananogewa. Siongekewa, wenyewe wananielewa. Ama laba nyota lopewa, ndo maana wananielewa. Nitunge paka
kokoriko, kokoriko,
watoto paka
kokoriko, kokoriko,
na wika paka
kokoriko, kokoriko,
bakura paka
kokoriko. Kokoriko,
nataka bebe zinapenda kujirusha, ila ujawai onja pisi ya Arusha. Ushazoea bebe ni ya kupapasa, kwetu Iraki tunapenda kama vita. Okay, boy you know me, I gave it to you. Real good thing that you never get before. Me a bad girl and you know that's true. Things me I do them I never been good, huh? Eti unasema weni top shata, nataka tuende geto ilishe bata. Kumbe unataka wendo ukale papa, atai kuponya uchizi ni Mungu basa. So bebe zinashoboka na iPhone, zinakupa eti kisa una platform. Zina snap picture ukifumba macho, zina posti zina tagi kwenye caption.
Siongekewa, wenyewe wananilewa. Ama laba nyota lopewa, ndo maana wananogewa. Siongekewa, wenyewe wananielewa. Ama laba nyota lopewa, ndo maana wananielewa. Nitunge paka
kokoriko, kokoriko,
watoto paka
kokoriko, kokoriko,
na wika paka
kokoriko, kokoriko,
bakura paka
kokoriko, kokoriko.
Chechema, chechema, cheche, kana chechema, 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 cheche, kana chechema, cheche, kana chechema, eki kate kenye, kana chechema. Cheche, kana chechema, teke kacheke, kana chechema. Bosco Pimpa.